prayer yangu manze utaisikia. Nisiji trap kama rat nijipige rash, nikirash nijipige marash, niende bash kupiga mashash, maybe ni fun but it last ni darast crack, nikose kufly kama king kwa draft, niwe dry kama fish kwa land, kama beast bila gun kakutupa my face na una hands ah, kakutupa my face na una hands. I see on the other hand sita lose man, nikijipin na what nikikufix kwa heart, ustick na me kama glue kwa boot karas na ki ah, devil to shoot. I say ile feeling ya kujisikia ah, 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 kujisikia. I say ile feeling ya kujisikia ah, 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 kujisikia. I say ile feeling ya kujisikia ah, 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 kujisikia. I say ile feeling ya kujisikia ah, 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 kujisikia. Machete, machete, machete ah, nikibonga mob watanita noise maker. I say nikipata dough nitakuwa money maker ah, beba chesa lakini bado ma maker whenever adi forever. So nipe mic niite akina mic, wakam na psych ni washo kuhusu Christ ah, warm side ati devil to fight, tomorrow 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 kama dice. Asi ile feeling ah, najisikia ah, sitajisikia ah, najisikia ah, sitajisikia. Asi 1 2 3 nasikia 2 3 nikana tembele wana dhiri ati kukata maji ah, sio mimi kugowa maniza ati ndio mimi. Asi ile feeling ya kujisikia ah, 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 kujisikia. I say ile feeling ya kujisikia ah, 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 kujisikia. I say ile feeling ya kujisikia ah, 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 kujisikia. I say ile feeling ya kujisikia ah, 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 kujisikia. Manze utaisikia nisiji trap kama rat nijipige rush, nikirush nijipige marash, niende bash kupiga mashash, maybe ni fun but it last ni darast crack, nikose kufly kama king kwa draft, niwe dry kama fish kwa land, kama beast bila gun kakutupa my face na una hands ah, kakutupa my face na una hands. I see on the other hand sita lose man, nikijipin na what nikikufix kwa heart, ustick na me kama glue kwa boot karas na ki ah, devil to shoot. Devil to shoot. Devil to shoot.